alianza kale zamani zile. Aliyeumba ni Mwenyezi, ni zawadi yetu sote tupendane. Nikitazama yako macho, nahisi upendo moyoni mwangu. Nashukuru Mungu wangu, kunipa wewe zawadi yangu. Zawadi yangu, anametameta zawadi yangu. Mrembo wangu, anametameta mrembo wangu. Oh, zawadi yangu, anatisha tisha zawadi yangu. Mdosi wangu, anatisha tisha mdosi wangu. Basi songea tucheze ma, tushukuru Mola tucheze ma. Songea tucheze mama, tushukuru Mola tucheze ma.
Songea tucheze ma, tushukuru Mola tucheze ba. Songea tucheze papa, tushukuru Mola tucheze ba.
Nitakupenda milima na mabonde tutaenda. Sitakutenda, nitakulinda siku zote za kalenda.
Nilichotafuta nimepata, wacha dunia ishuhudie. Nimeahidi sitakuacha, milele yote nivumilie.
Zawadi yangu, anametameta zawadi yangu. Mrembo wangu, anametameta mrembo wangu.
Oh, zawadi yangu, anatisha tisha zawadi yangu. Mdosi wangu, anatisha tisha mdosi wangu.
Basi songea tucheze ma, tushukuru Mola tucheze ma. Songea tucheze mama, tushukuru Mola tucheze ma.
Songea tucheze ba, tushukuru Mola tucheze ba. Songea tucheze papa, tushukuru Mola tucheze pa. Never go away from me, no no. Away from me, no no. Never go away from me, no no. Away from me. Never go away from me, no no. Away from me, no no. Never go away from me, no no. Away from me.
Zawadi yangu, anameta meta zawadi yangu. Mrembo wangu, anameta meta mrembo wangu.
Oh, zawadi yangu, anatisha tisha zawadi yangu. Mdosi wangu, anatisha tisha mdosi wangu.
More music at gospeljingle.com.